Cheza, wamependeza online. All Stars Music Band, Mr. Goa, Tingika Music. Harusi tunayo matuna, jere jere bai, hapo hapo. Mana luganywa wako wapi walosema haitakuwa wamepigwa na butwa walitabiri hewa pendo leo yolewa baba Hamisi baya na mama Elizabeth anamuasa mwana wao akaishi kwa mahenzo madogo Stephen na Chea Luriana Levi wafurahia Linana Gaspar Salama na Zawadi wawaombea ndoa yenu izungukwe na baraka mashangazi mama Jali mama Winnie naye mama Sophie naye mama Sandra wanawatakia heri njema ya jere jere jamani ni raha sina raha jamani ni raha rero pendo wanenda mwaseni mana wenu wende Jere jere hubine taraha kwa mtu morero ni harusi Rero pendo wanenda mwaseni mana wenu wende kwa imani Aya mikono tulu tingike wira mtu pendo wanenda Rero pendo wanenda mwaseni mana wenu wende kwa imani Aya manangalanga Kazungu mtumbo, sawe furaha, sawe bamerosi Wanafraikia, harusi ya nzuri Cheza, 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 apu apu Nisiku mbizori ro, wa mtumbo mtini ni furaha Harusi mbizori ro, vino unashuhu Jere baina zivume Eriki na pendo mana luganywa Wako wapi walosema haitakuwa Wamepigwa na butwa Walitabiri hewa Pendo leo yolewa Baba Hamisi baya Na mama Elizabeth Anamuasa mwana wao Akaishi kwa mahenzo Madogo Stephen na Chea Luriana Levi wafurahia Linana Gaspar Salama na Zawadi wawaombea ndoa yenu izungukwe na baraka mashangazi mama Jali mama Winnie naye mama Sophie naye mama Sandra wanawatakia heri njema ya jere jere jamani ni raha sina raha jamani ni raha Rero pendo wanenda mwaseni mana wenu wende kwa imani Aya jere jere hubine taraha kwa mtu morero ni harusi Rero pendo wanenda mwaseni mana wenu wende kwa imani Aya mikono tulu tingike wira mtu pendo wanenda Rero pendo wanenda mwaseni mana wenu wende kwa imani Aya manangalanga Atingika, atingika, ezegede, ezegede Producer Tiger, Yombo Records All Stars Music Band, Mr. Goa, Tingika Music Aya jere jere jamani nira, asenara, jamani nira Rero pendo anenda, mwaseni mana wenu wende kwa imani Aya jere jere hubine taraha, kwa mtu morero ni harusi Mikono tulu tingike Wira mtu pendo anenda